Roman ko'en suura sappo e go'o, aya sappo e tati, yaaki cappande ɗiɗi e nayi. Kisndam yimɓe naa Yahudanko'en. Joni ami metanawo nonon yimɓe naa Yahudanko'en. Nde mi lilaaɗo to yimɓe naa Yahudanko'en, mi fiyay gabaare am dow kuugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa, ngam mi waɗa bandiraaɓe am Yahudanko'en nana lawliiru, non hisna woɓɓe maɓɓe. Ngam to wanyuki ki Allah wanyiɓe, warti laawol siriyotirki maako e duuniyaaru. Noye ɗum wartata to o siriyotiri e maɓɓe? Ɗum warta e bo umminɓe daga mayde. To ɗum hokki Allah ngoccitel buroodi, nden fuu buroodi korii ɗum ɗum, warti bo ɗum hokki ɗum Allah. To ɗum hokki Allah ɗaɗi lekki, nden lice maaki ma ngartiiɗe maako. Ramisaalu, lenyol Ibrahim. Waato Yahudanko'en e nandi e lekki jaytunki ɗum aawi, amma Allah itti goɗɗe lice maaki. O waddi lice kese daga lekki jaytunki ladde, o tiggiɗe to o ittiɗen ton lice ɗen, ngam ɗe keɓa barka lekki kin ɗe mawnida e maaki. Onon yimɓe naa Yahudanko'en, onon ngoni lice kese ɗen. Ngam non, to on piiw gabaare, mbiyon on ɓuriiɗen ton lice ɗe ɗum itti. To on ngaɗii non, to on gejjutu, naa onon jogii ɗaɗi lekki kin, amma ɗaɗi ɗin jogii on. On mbi'ay, lice ɗen itta, ngam ɗum takkindiramin e lekki kin. Ɗum ɗum goonga. Ɓe itta daga lekki kin, ngam ɓe koolaaki Allah. Amma an bo, a takka e lekki kin, ngam a hoolake Almasiihu. Ngam non, taa mawnin hoore, amma jooɗa nder kulol Allah. Ngam nde Allah itti ɗen ton lice lekki jaytun aawaaki, on nyuma onon maa o alay on. Ngam non, nyumu dow yidde Allah e monnere maako, emo monnana ɓenɗon aluɓe tokkuki mo, amma emo holla yidde maako. Taa waɗii ka hoolaaki mo kan ko kolloo yidde, amma taa waɗaayi non, amma ɗum ittete daga lekki kin. Nden ko Yahudanko'en ittaaɓe daga lekki kin, to ɓe nyamraa Yeeso e ciya hoolaaki Allah, o takkindirayɓe e lekki kin, ngam o waaway o fuɗɗita o takkindiraɓe e maaki. Onon yimɓe naa Yahudanko'en, onon goni bo lice ittaaɗe daga lekki jaytun puɗuki nder ladde, ɗe takkindiraa e lekki jaytun aawaaki. Naa non Allah tagiri lekki kin. Nde ɗum non, ɗum saɗantaa Allah, o fuɗɗita o so'a lice lekki jaytun aawaaki, ɗe o ittuno to maaki, o takkaɗe to maaki. Ɗo en nani no Bulus hokkiri misaalu dow annabi Ibrahim e taaniraaɓe muuɗum Yahudanko'en e lekki jaytun aawaaki, ko lekki leemu belki, e yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisa e lekki jaytun puɗuki to ladde, ko lekki leemu lammuki. Nder misaalu ɗum, annabi Ibrahim woni misaalu lekki jaytun aawaaki, ko lekki leemu belki. Nden Yahudanko'en taaniraaɓe maako ngoni lice ɗen. Yimɓe naa Yahudanko'en bo ngoni misaalu lice lekki jaytun puɗuki to ladde, ko bo lekki leemu lammuki. Aayaaje ɗe e mbanginana'en no yimɓe naa Yahudanko'en keɓiri kisndam daga hakke mum'en e barka annabi Ibrahim, laawol hoolaare maɓɓe dow annabi Iisa. Aaya sappo e tati yaaki sappo e jowi wi'i, jooni ami metanawo nonon yimɓe naa Yahudanko'en. Nde mi lilaaɗo to yimɓe naa Yahudanko'en, mi fiyay gabaare am dow kuugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa, ngam mi waɗa bandiraaɓe am Yahudanko'en nana lawliiru, non hisna woɓɓe maɓɓe. Ngam to wanyuki ki Allah wanyiɓe, warti laawol siriyotirki maako e duuniyaaru. Noye ɗum wartata to o siriyotiri e maɓɓe? Ɗum warta e bo umminɓe daga mayde. Gada Bulus timmini metanki Yahudanko'en nder aayaaje ɗe njanguɗen to gaɗa. Ɗo en nani, emo metana yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisa. O wi'i, jooni ami metanawo nonon yimɓe naa Yahudanko'en. Nde mi lilaaɗo to yimɓe naa Yahudanko'en, mi fiyay gabaare am dow kuugal ngal Allah hokkiyam mi waɗa, ngam mi waɗa bandiraaɓe am Yahudanko'en nana lawliiru, non hisna woɓɓe maɓɓe. En nani ɗo, Bulus e fiya gabaare muɗum dow kuugal waajinanki yimɓe naa Yahudanko'en habaru belɗum ngal Allah hokkimo waɗa. O wi'i e non, bandiraaɓe maako Yahudanko'en, to ngi'i yimɓe naa Yahudanko'en kooliiɓe annabi Iisa, e keɓa barka maama maɓɓe annabi Ibrahim. Kamɓe bo kaanuɓe keɓa ɗum, Allah e wanyaɓe, ngam ciya hoolaare maɓɓe dow annabi Iisa. Non waɗayɓe nana lawliiru, kamɓe maaɓe koolo annabi Iisa, gambe keba kisinam daga hakke mabbe. Barka imanu mabbe. Go holare mabbe do annabi Isa. Na gambe tani rabe annabi Ibrahim yebandu. Aya sappo e jowi. Gamto wanyu kiki alla wanyibe. Warti lawol siriyotiri ki mako e duniyaru. Noye dum wartata to siriyotiri e mabbe. Dum wartay bo umminibe daga maide. Gamnon do etabitinana en. Ibarka imanu meden do annabi Isa tan alla jomirawo siriyotirta e meden. Gam wala wangol lawol fere. Ngol alla jomirawo siriyotirta e bi adama. Sey ibarka imanu meden. Go holare meden do annabi Isa tan. Gamnon do yawdan ko en ganyube kolo annabi Isa. Be alla wanyi. Kolake annabi Isa. Alla jomirawo siriyotira e mabbe. Bunonno siriyotirta e komo e neddo ko lido annabi Isa. Bunonno ayare den wido. Gamto wanyuki ki alla wanyibe. Warti lawol siriyotirki mako e duniyaru. Noye dum wartata to siriyotiri e mabbe. Dum wartay bo umminibe daga maide. Maana. To yahudan ko en ganyube kolo annabi Isa. Nandube licha jaitun ittade patta. Kolake annabi Isa. Alla jomirawo siriyotira e mabbe. To non wadi bo, dum warti bo umminbe daga maide. Non madum e tabbitinana en, gam hakki, fu enen bibbe adama, en garti bo maybe yeso alla. Amma fu kolido annabi Isa, heba yon kikesi, tabititoki e alla nder wuro mudum ko aljanna dum ha abada. Aya sappo e jowego, yaki sappo e joweta tiwi. To dum hokki alla ngocchitel burodi. Nden fu burodi kori dum dum warti bo dum hokki dum alla to dum hokki alla dadi lekki nden lice maki ma garti de mako ramisalu lenyol ibrahim wato yahudan ko en nande lekki jaitunki dum awi amma alla itti godda lice maki o waddi lice kese daga lekki jaitunki ladde o tiggide to itti den ton lice den gam de keba barka lekki kin de maunida e maki Onon imbe na yahudan kwe in. Onon gweni liche kese din. Gamnon, to on piu gabare. Mbion on uri den ton liche de dum itti. To on gadi nun, to on gejutu. Na onon jogi dadi lekikin. Amma dadi din jogi on. En nani do, no bulus hokkiri misalu. Do annabi Ibrahim etani rabe mu dum yahudan kwe in. Lekki jaitun awaki. Ko lekki le mubelki. Yimbe na yahudan ko enbo, ko libe annabi Isa, ngoni misalu liche lekki jaitun puduki tuladdi, ko bo lekki le mulammuki. Bononno ayare nden wido, ramisalu, lenyol Ibrahim, wato yahudan ko en enandi lekki jaitun kit umawi, amma alla itti godda liche maki, o waddi liche kese, daga lekki jaitun kiladdi, o tiggide, to itti den ton liche den. Gamde keba baraka lekki kin, de maunida imaki. Onon imbe na yahudan kwe in, onon gweni liche kese din. Gamnon, to on piu gabare, mbion on uri den ton liche dedum itti. To on gadi nun, to on gejutu, na onon jogi dadi lekki kin, amma dadi din jogi on. Nder misalu duum, annabi Ibrahim woni misalu, lekki jaitun awaki, ko lekki le mubelki. Nden yahudan ko en tani rabe mako, ngoni liche din. Maana, nde wope yahudan ko en, nganyi kolo annabi Isa, kisno mo alla liloi, se o ittibe, daga wartu kitani rabe annabi Ibrahim begonga, bononno dumfe irta liche lekki dumfata, gamchia imanu mabbe, kuholare mabbe do annabi Isa kisno mo o liloi. Nden yimbe na yahudan ko en, kolibe annabi Isa, Sey alla jomirawo nder moƴƴere muɗum e yidde muɗum hawti be annabi Ibrahim gam be keba barka annabi Ibrahim wato bo nonno annabi Ibrahim holori alla wadi ko alla yidi e non o warti adilijo kulo alla non ma e lawol holare himbe na yahudan ko en dow annabi Isa alla jomirawo wartiri min adili en bibbe aljanna aya sappo e jowenayi Yaki chapande didi edidi wii. Unbi ay, liche den itta, gam umtakin diramin elekikin. Dum gonga. Be itta daga lekikin, gam ekolaki alla. Amma anbo, atakka ilekkikin gam aholake almasihu. Gam non ta maunin hore amma joda der kulol alla. Gam de alla itti denton liche lekki jaitun awaki. On nyuma onon mao alay on. Gam non nyumu dow yidde alla imonnere mako. Emu munnana bendon alube tokkutimo. Amma emu holla yidde mako. Ta wadi ka holaki mo kanko kollo yidde. Amma ta wadai nun. Amma dum ittete daga lekkikin. Enen imbe na Yahudan kwein. Koli be annabi Isa. Hana pien gabare wiki. En buri Yahudan kwein be kolaki annabi Isa. Amma ko alla jomirawo yidi ngaden woni. Nyamren yeso e imanu meden. Do annabi Isa. En gada ko alla yidi. Bononno ayaje den wajjini en do wiki. On bi ay. Liche den itta. Gam dum takkindiramin e lekkikin. Dum gonga. Be itta daga lekkikin. Gam be kolaki alla. Amma anbo. Atakka e lekkikin. Gam aholake almasihu. Gam non. Ta maunin hore. Amma joda der kulol alla. Gam de alla itti denton liche lekki jaitun awaki. On nyuma onon mao alay on. Gam non. Nyumu dow yidde alla imonnere mako. Emu munnana bendon alube tokkutimo. Amma emu holla yidde mako. Ta wadi ka holaki mo kanko kollo yidde. Amma ta wadai nun. Amma dum ittete daga lekkikin. Maana. To enen ma encho ake jonde nerchia imanu. Ko holaki alla. Alla jomirao hitoto in. Bunonno hitori Yahudan kwein. Ganyube kolo annabi Isa. Gam non. Enen ko libe annabi Isa. Senjodo den jonde kulolo alla. En gada ko uyidi. Gam tabito den der baraka mako. Bu annabi Ibrahim. Aya chapande didi etati. Yaki chapande didi enai hengi tiri ewiki. Nden ko Yahudan kwein itabe daga lekkikin. Tobe nyamra yeso echia holaki alla. Otakindira ebe lekkikin. Gam uwaway ufutita otakindira ebe maki. Onon imbe na Yahudan kwein. Onon goni bolicha itade daga lekki jaitun pudukinder ladde. Etakindira e lekki jaitun awaki. Nanon alla tagiri lekkikin. Nde umnon, umsadanta alla. Ufutita oso alicha lekki jaitun awaki. Eo ituno tomaki. Utakade tomaki. Watobo nonno umsadana e alla. Henduki Yahudan kwe entani rabe annabi Ibrahim. E annabi Ibrahim gamsia holare mappi. Non mat umsadanta alla. O hito en enen imbe na Yahudan kwein. Ko libe annabi Isa. Tuen ali imanu meden. Ko tuen ali holaki annabi Isa. Bunonno aya chapande didi etati. Yaki chapande didi enaiwi. Nden ko Yahudan kwein itabe daga lekkikin. Tobe nyamra yeso echia holaki alla. Otakindira ebe lekkikin. Gam uwaway ufutita otakindira ebe maki. Onon imbe na Yahudan kwein. Onon goni bolicha itade daga lekki jaitun pudukinder ladde. Etakindira e lekki jaitun awaki. Nanon alla tagiri lekkikin. Nde umnon, umsadanta alla. Ufutita oso alicha lekki jaitun awaki. Eo ituno tomaki, utakade tomaki. Doma etabitina na en. To Yahudan kwein ganyube kolo annabi Isa. Tubi, kolake annabi Isa. Alla jomira onde riyurumende mudum. E mokere mudum. Ujabaybe, uwartira betani rabe annabi Ibrahim begonga. Baraka imanu mapedo annabi Isa.